Parliamenti yegobye ekiteeso kya gavumenti y'eggwanga Uganda ekyokuteeka omusolo ku ssente bannayuganda abakolera emitala w'amayanja ze baweereza kuno nga bamaze okukolera mu mawanga ago. Mu lutuula lwa Parliamenti y'eggwanga olukubiriziddwa Aneti Anita Among'o omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu, Parliamenti eyisirizzaamu omusolo ogumanyiddwa nga income tax era nga Parliamenti gw'ebadde eyisa emisolo egy'enjawulo etuuse n'okugoba ekiteeso kya gavumenti ekyokwagala okujja omusolo ku ssente abantu ze babeera batunze mu ttaka lyabwe awamu n'okugoba omusolo ku bintu byonna ebyokwewunda biyite jewelry. Kinajjukirwa nti gavumenti y'eggwanga Uganda ebadde eyagala n'okujja omusolo ku bintu eby'omu nju nga singa omuntu atunda TV ye n'afunako amagoba, gavumenti y'eggwanga Uganda ebadde eyagala amagoba ago nago kennyini gaggibweko omusolo gw'enjawulo. Ababaka ba Parliamenti ekintu kino kye bagaanye. Omubaka wa Parliamenti akiikirira Mbale Industrial City Karimu Masaba agamba nti omusolo guno ogumu oguli ku bintu ebimu gavumenti y'eggwanga Uganda yabadde tegulese mu mutima mulungi kubanga tesobola na kutandika kujja magoba naddala ku muntu aguze ettaka lye awamu n'ebintu eby'omu nnyumba, ng'agamba nti kino kikyamu ddala era kiba kya kunyiga bannansi.
Private act like private land related or shares not listed under an active as an active business. Personal home items like necklaces, television sets, beds or furniture in home. This bill, once passed as is, will require that the buyer act as a tax agent and withhold 6% of the payment and remit it to URA. Right Honourable Speaker, non-business assets are not used to generate income and are normally disposed of for purely personal reasons like settling medical bills, fees and...
Minisita omubeezi owa guno naguli mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musaasizi ategeezezza nti omusolo guno ku bintu ebimu babadde baguleese mu mutima mulungi naye akageri gye kiri nti gavumenti Parliamenti egugobye kale ne gavumenti nayo terina kyakukola ku musolo ogugobeddwa. Gavumenti y'eggwanga Uganda gw'ebadde eyagala okuteeka ku ssente bannayuganda abakolera emitala w'amayanja Karimu Masaba n'ababaka abalala bagamba nti omusolo ogwo gubadde gugenda kukosa nnyo bannayuganda abakolera ebweru n'aba bakolera mu kyondo kya Bwalabu abafuna akasente akatono ddala ng'ate nako bakafunira ku migoba nti abamu ku bo bakolera ku bugubi obw'amaanyi okutuuka okufuna akasente ako, kale gavumenti teteekeddwa kweyibaala yadde okwemolera ku nsimbi z'abannansi.
This is dangerous in our view to the economy. Why? Because we have very many of our young girls, many of our Ugandans who are going out there who are doing cheyo. So in reality, URA is looking at the money that these people are making. First, they are looking at, in their justification, they had looked at $500 million that is coming from majorly the Middle East as something that government needs to get some income from. But when you look at, for example, Saudi Arabia alone has 200,000 Ugandans. UAE has over 106,000 Ugandans. And most of them are doing the casual jobs like cleaners, the security guards, factory workers, and many of them are earning less than 260,000.